High P Music Production.
Adisa, Sky P, the manager. Yellow Buffalo Stars. Saz Beats Bafirimba.
Saz.
Can I call my name?
Zedwap.com.
Sky Dollars in the building.
On the beat.
It shows Kitty that's with a natto. I got to see the afso. Before we sung with the canal, it's up what the mona. Okay, she won't tune to Kuno. Unless you want a battle type of day. That way, I guess. To what you have to go to Kalakuno Quile. They go to Pisa, you'll some of Pine. Canal, it's up what the mona could get. Kuno, Ko, Kudia, Two, you won't go. It was kidding us with a natto. Weekend kanale party mande kuke eko twizi molela waisi wate fionse fali sangwa fya kufilwa fe efo tum fati mona loket paka fe nga wa mfati ala mukaniku amati aga skulu kukuku nikuno kuine atskuke kuonse ali sibikwani na papulai imichopo shambuzi kontolo kafetu watizi. If we tola na matikilizi, no kusaina ponga mchopi. If we usungu tekana aleta kwa limona, ukesi botu mtukuno. Ile sivi kwa na bato taipwate. Na kwena inesu. Tu wasu kafato kutu ikala kuno kuile. Ego tupisa yonza mapine. Tekala aleta kwa limona kuketo. Na kwena inesu. Kuno, ko, kulia, po. Kutalala kwewe kumtalala Lila ndapa mkuba silala Tule ya kwa kushiba kumyesu Kwa kukata kumyefu Panongu fwile ngefe umfwile Kutsi wala sawasanga shifwile Kuzi bantu waku keto Balipitili na kutsi waku ya seto Aka usaka tekulu sakana Maka maka wakano kutukana Na pafume fiongo ni panda na ma So weto ni wa marama Ifo usungu teka na aleta kwa limona Ukesi wotu mtukuno Ile sivi kwa na bato taipwate Na kwena ilesu Tu wasu kafato kutu ikala kuno kuile Ego tupisa yonza mapine Teka na aleta kwa limona kukete Na kwena ilesu Kuno, ko, kudia, po Tuwo, iwo, oche Icho skiri na tumele nato What's up, oh? Kale kale, international. Photomans in the building. Never seen any da Zambia mfuli la zipe. E tapo mecha, tapo mecha. E la five pakush. E shimpanabo, shimpanabo. Mulu bafuma America.
VIP music production.
E lo Buffalo stands. E longa nindo bani simi hashtag it. E longu mulu baf team sky ni sparky. Ila kasku mutwaifo
Nacho
skidira tuwele
na Zedwap.com
Cheesy on the mix.